dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha mudan oo barnaamijkeenna badankiisa saaka waxaannu ku soo qaadi doonaa doodii guurdhoweyd u soo gebagabowday murashaxa xisbiga jamhuuriga Mitt Romney iyo madaxweynaha Maraykanka xilka labaad doonaya inuu tartamo Barack Obama. Doodani waxay ka dhacday jaamacadda Denver ee gobolka Colorado, waana tii ugu horreysay saddex doodood oo labadooda dhex mari doonta ka hor doorashada madaxweynenimo ee dhacaysa 6 November ee sannadkan. warbixin arinta doodaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyahayga Haaruun Macruuf oo hadda istuudiyaha nagu heliya.
madaxweyne Barack Obama iyo ninka doonaya inuu kursiga ka qaado Mitt Romney ayaa foodaystaray doodii ugu horreysay saddex doodood oo ay yeelan doonaan inta ka horreysa maalinta codbixinta ee 6 November. dalkan Maraykanka oo keliya waxaa la saadaaliyay inay telefishinada ka daawanayeen ilaa 50 million oo qof, iyadoo caalamkan ay ka fiirsanayeen malaayiin kale. madaxweyne Obama waxa uu doodan galay isagoo ra'yi bixinta la qaaday guud ahaan dalka ku horreeya ilaa 5 dhibcood, sidoo kalena inta badan gobollada muhiimka sida Florida, Ohio, Virginia iyo Colorado oo ay doodu ka dhacaysabe kaga horreeya Mitt Romney. hase yeeshee Obama waxaa lugta qabanaya dhaqaalaha oo aan u soo kabanay sidii la filayey, iyo dhaliilo uga imanaya sida uu maamulay filimkii lagu aflagaadayay Islaamka iyo dilkii safiirka Maraykanka ee dalka Liibiya oo fadeexad ku noqon karta maamulkiisa. musharaxa jamhuuriga Mitt Romney dhiciinsa waxaa la sheegayay inay niyadda u dhistay dhammaan qodobada loo malaynayay inuu ku liito Obama, gaar ahaan dhacdadii Liibiya iyo 23 million ee Maraykanka ee weli shaqala'aantu haysato. laakiin labadoodaba Romney ayuu ahaa ninka awoodi inuu qalad sameeyo oo warbaahinta iyo xisbigiisuba ka filanayeen inuu hadalka ku kululeeyo Barack Obama. dooda guud ahaan waxay socotay 9 daqiiqo, waxaana loo kala qaybiyey 6 qaybood oo 15 daqiiqa. waxaana dhexdhexaadinaya wariyaha rugcadaaga ee ka tirsan telefishinka PBS ee lagu magacaabo Jim Lehrer. 5:40 daqiiqo oo kamida waxaa loo qoondeeyey dhaqaalaha, 3 daqiiqood ee kalena daryeelka caafimaadka, doorka dowladda iyo maamulka. doodu waxay ku bilaabantay hadallo furitaan oo mid walba jeediyey oo min 2 daqiiqo ahaa uu kusoo bandhigayay qorshihiisa dalka isagoo isticmaalaya erayo kooban. su-aasha la weydiiyeyna waxa ugu horreeya la weydiiyeyna waxa ahayd waxay ku kala duwan yihiin marka ay noqoto shaqa abuurista. hadalkana waxaa ku horreeyey madaxweyne Barack Obama.
4 years ago we went through the worst financial crisis since the Great Depression. millions of jobs were lost, the auto industry was on
waxa uu ku jawaabay oo yidhi, 4 sano ka hor waxaan aragnay qalalaasi dhaqaale ugu xumaa tan iyo hoos u dhici dhaqaalaha ee dunida. malaayiin shaqooyinah ayaa burburay, warshadihii baabuurta waxay qarka u saarnaayeen inay burburaan, waxaa istaagay nidaamkii lacagaha. intaas kadibna waxaan bilownay inaan dib u howlgallo, ayuu yidhi. 30 bilood ee lasoo dhaafay waxaan abuurnay, ayuu yidhi, ilaa 5 milyan oo shaqooyina. warshadihii baabuurtuna way soo noolaadeen, suuqii iibsiga guryahana dib ayuu u soo kacayaa, laakiin howl badan ayaa inoo dhiman. waxaa taas ka jawaabay Mitt Romney oo isagu sheegay in dadweynaha Maraykanka ee dhibaatada dhaqaale haysato uu isagu caawin karo haddii la doorto.
We can help, but it's going to take a different path, not the one we've been on. not the one the president describes as a top down cut taxes
for one aawin karnaa, ayuu yiri, laakiin dariiq kaas ka duwan ayaan qaadayaa oo ah oo ka duwan kii aan soo marnay oo aan ahayn kan madaxweynuhu sharaxay ee dabaqada sare dhaqaaluhu ku urursanayso. waxa aan qabanayo waxa weeye qorshaha ka kooban 5 qodob ee kala ah: madax bannaani tamarta ah oo abuurta ilaa 4 milyan oo shaqooyina, furitaanka fursada bayac mushtara oo Latin America lala sameeyo, la dagaalanka xeeladaha bayac mushtarka ee Shiinaha, tayeynta xirfadaha dadka iyo dheelitirka miisaaniyadda dowladda. labadani waxa wax laga weydiiyey waxay ku kala duwan yihiin marka ay noqoto wax ka qabashada amaahda dowladda lagu leeyahay. madaxweyne Obama ayaa ku dooday in qorshaha Romney uu culays uun ku sii kordhinayo amaahda dowladda lagu leeyahay.
Now, Governor Romney's proposal that he's been promoting for 18 months calls for a $5 trillion tax cut on top of $2 trillion of additional spending for our military.
waxa uu yiri qorshaha uu soo jeediyey Romney oo u ololeynaya 18 bilood waxa weeye inuu sameeyo cashuur dhimis dhan 5 trillion oo ay dheeraad ku tahay 2 trillion oo militariga ku baxaysa. waxaana uu ku doodayaa, ayuu yiri, sida uu lacagtaas ku bixinaya inay tahay inuu awdo galdoloolooyin iyo meelaha kale lacagta khasaare ahaanta ugu baxdo. 100 jeer ka badan ayaa la weydiiyey, welina ma caddaynin, ayuu yiri, halka uu lacagtaas ka keenayo. waxaa arrintaasi beeniyey Mitt Romney oo ku adkaysta inaysan qorshaha ugu jirin cashuur dhimis 5 trillion. waxaana uu sheegay inuu fursadaha shaqo uu kordhinayo, islamarkaana waxa uu meesha saare qorshaha Obama wato oo ah in canshuurta lagu kordhiyo dadka qaniga. Romney oo arrintaas ka hadlayana isla markaana kala murmaya isaga wariyaha iyo Obamana waxa uu yiri,
he's ruled out revenue.
absolutely. okay, so, look, the revenue I get is by more people working, getting higher pay, paying more taxes.
Waxa uu sheegay inuu meesha ka saaray hanaanka canshuur kordhin oo dakhli lagu soo xaray. Waxa uu yiri dakhliga aan helayo waxa weeye in dad badan shaqooyin ay helaan oo mushaahar badan ay qaataan. Sidaas ayaa dhaqaaluhu ku kordhaya, miisaaniyadana la isugu dheelitiraya. Laakiin in dadka canshuur dheeraada laga qaado, dadkana shaqada laga saaro, ma gaadhaysid halka aad u baahan tahay marka ay noqoto korarka dhaqaalaha, ayuu Mitt Romney. Mitt Romney waxa uu hore u soo galay 19 doodood intii ay socdeen sireebreebka musharaxa ee xisbiyiinta ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. Laakiin madaxweyne Obama tan ayaa u ahayd doodii ugu horreysay tan iyo markii uu dooda la galay 4 sano ka hor ninkii la tartamayay John McCain. Waxaana dadka falanqeeyay dooda iyo weliba dadweyne laga qaaday saadaasha codkay ugu horreysay ay sheegeen in doodii caawa uu ku guuleystay Mitt Romney. Qodob kale oo isku hirdiyeen waxa uu ahaa barnaamijka daryeelka caafimaadka oo madaxweyne Obama uu hirgeliyey oo Romney uu ku doodayay inuu shaqooyinkii burburiyey.
I just don't know how the president could have come into office facing 23 million people out of work, rising unemployment, an economic crisis at the kitchen table.
Mitt Romney waxa uu yiri waxaan fahmi lahaa sida madaxweynuhu markii uu xafiiska qabtay iyadoo 23 milyan ay shaqo la'aan yihiin, shaqo la'aantuna sii kordhayso, qalalaasaha dhaqaalaha madbakhi laga dareemayo inuu tamartiisa iyo xoogiisa waqtigiisa ku bixiyo barnaamijka daryeelka caafimaadka lagu magacaabo Obamacare halkii uu shaqooyinka uga dagaalami lahaa. Laakiin madaxweyne Obama ayaa taasi adag uga jawaabay oo sheegay inuu isku dhinac waday abuurista shaqada iyo hirgelinta Obamacare, isagoo sheegay in barnaamijkiisu uu egyahay kan Mitt Romney uu ka geliyay gobolka Massachusetts markii uu barasaabka ahaa.
We've seen this model work really well in Massachusetts because Governor Romney did a good thing working with.
Waxa uu yiri barnaamijkan moodadiisa ee daryeelka caafimaadka waxay si wanaagsan uga hirgashay gobolka Massachusetts. Romney shaqo wanaagsan ayuu halkaas ka qabtay isagoo kaashanaya mudanayaasha dimuqraadiga gobolkaas, shaqooyinkiina ma burburin, ayuu yiri barnaamijkan caafimaadka. Kadib dood caawa waxaa qorsheysan 2 doodood oo kale oo kala dhici doona Oktoobar 16-keeda iyo 22-keeda.
aad baad u mahadsan tahay warbixintaasi. Haaruun Macruuf wuxuu nooga diyaariyey doodii dhex martay madaxweyne Barack Obama iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Mitt Romney, taas oo ka dhacday jaamacadda Denver ee gobolka Colorado. Weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O E da. Subax wanaagsan dhammaantiinba. Haddaba doodan saacado ka hor lasoo gebagabeeyey waxaa inoo falanqeynaya Faisal Cabdiroble oo ku sugan magaalada Los Angeles ee gobolka California iyo Sagal Cabdiraxmaan oo yeena ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaa iyaguna khadka taleefanka sidoo kale ku jira Cabdulqaadir Macalin Barre oo ka tirsan idaacadda Juba FM ee magaalada Muqdisho. Ku soo dhawaada idaacadda V O E da bal aragtidiina.
Horta marka hore wada salaamaya dadka meesha ku jira. Haruna si fiican ayuu arrintan u soo asiibu uga soo sheekeeyey qodobadii waaweynaa ee laga doodamay. Keliya waxa weeye runtii waxaad moodaa Romney inuu attack ama hujuum ku jiray inta badan, Obamana aad moodo in caajisnimo ay caawa ka muuqatay. Laba siyaabood baan u kala dhageystay dooda. Mid waxay ahayd anigoo televishinka ka fiirsaday si aan bal u fiiriyo body language ama jir hadalka uu Obama iyo ninka kaleba Romney ay sameynayaan, iyo mar anoo ku wareegay inaan radio idaacadda ka dhageysto. Marka idaacadda aad ka dhageysato, Obama runtii aad iyo aad ayay doodiisa u fiican tahay oo u qurux badan tahay, laakiin marka aad televishinka soo hor fadhiisato baa waxaad dareemaysaa in caajisnimo yar ay meesha ka muuqato. Garan maayo inay ahayd in uu weli wax dhowranayo iyo in uu diidanaa maadaama uu madaxweynihii Mareykanka ninkii maanta adduunka ugu xoogga badnaa ee ugu powerfulsanaa, isagoo ah inaad mooddo inuu diidanaa inay isxigxigtaan isaga iyo ninka kale meesha kasoo horjeeda. Laakiin jir caajisnimo ayaa ka muuqday runtii Obama marka aad fiiriso doodooda. Marka hadde waynu falanqayn doonaa, laakiin reflectionka ugu horeeya taasu noqonaya talabaad waxa weeye punchline ama ereyo mahadaan ah oo la xasuusan karo haddii dooda cidi ay tiri caawa waxay yidhi Mitt Romney, sida uu Haarunba carabka saaray isagoo madaxweynaha intuu indhaha wejiga ka eegayo ku yidhi, sidee bay niyadaadu ku siisaa aroor kasta inaad shaqo timaado iyadoo 23 million oo Mareykani ay shaqo la'yihiin, isla markaana aad 9 bilood iyo wax ka badan ku baabi'iso in aad arrin kale oon shaqo abuur ahayn aad waqtigaaga ku lumiso. Inkastoo Obama ka jawaabay, laakiin runtii jawaabta uu siiyey uma digmayn sadarka uu ninka Romney uu ku tuuray caawa ninkii Obama.
waa tahay iyana waxaa khadka telefoonka ku jirta Sagal Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Minyap. Sagalay, labadoodu sidee ayay intii ay dooda lagu guda jiray ay u muuqdeen?
Salaamu alaykum, horta dhammaantiin waa idin salaamay. Horta President Obama waa nin yani wax garada oo hadal aan lagu gaarin, balse markuu hadlayo xataa hadaladiisa yani wax qiimo leh u eg, laakiin caawa si buu xoogaa waad u malaysaa in uu ka cagajiiday ama uu ka ahaa si yani normal uu hadlayay, balse Romneyna u ekaanin isu soo diyaariyey. Balse markay uu xuma ay tahay dood ay imaado, qofka waxaa laga rabaa inuu isdiyaariyo. Balse madaxweyne Obama yani wuxuu yani waxay la ahayd seebuu i weydiin karaa wax saasa maybe inay ku jirtay maskaxdiisa. Kolley aniga taasa aaminsanaa xoogaa inuu maalta mid Romney caawa isu soo diyaariyey oo ugu talagalay bal inuu maxaa la dhahaa hor istaago hadaladii uu yiri caawa. Marka ani waxaan aaminsanahay inuu balcaawa xoogaa ka Romney Romney.
Waan gartay aan u tago Faisal Cabdiroble. Faisal, saan ognahay mid Romney waa nin hodan oo lacag leh, inta badanna waxaa jirta dooda odhanaya in uuna eegin dadka dhaqaaluhu dhexdhexaadka yahay amaba saboolka ah. Marka doodiisii caawa ma qancisay dadkaas u dhaqaalahoodu hooseeya Maraykanka?
Runtii maay qancin oo typical wixii caadiga u ahaa trickle down economy ama in dhaqaalaha laga soo dhiso xagga sare oo dadka wax haysta iyadoo loo suuriyo badinayo deen wixii ka soo hara bal dadka kale loo qaybiyo. Mabdacaynkaasi wuu ku celceliyey, meelo badan buu kaga celceliyey. For instance, waxyaabaha aada iyo aada caawa iga yaabiyey oo sida Sagal sheegtay, Obama waa nin murtiyeed, laakiin uu murtidiisii caawa muujin waaye waxaa ka mid ahaa for instance markay iskuulka ka doodtamayeen, ninka Romney wuxuu ku adkaystay in nidaamka voucherka la yidhaahdo in iskuullada lagu dhaqo. Marka waxay ahayd isagoo mabda'a demokraatiga Obama ka imanaya inuu voucherka nidaamkaasi inuuna dadweynaha iyo dadka masaakiinta u danayn, in uu aad iyo aada arrinta ugu nuxnuxsaday ahayd, laakiin waxaad moodaa inuu ka gaabsaday. Waxaa ka mid ahaa oo kale for example marka ay ka sheekeynayeen caafimaadka, iyo ma ogtahay inuu ay cadayd inuu been ka sheegayo macnihii pre-existing condition, ama haddii cudur adigoo leh aad markaa insurance ka tagto inay dhakhtaradu ku diidi karaan inay ku daweeyaan barkee waxa weeye cudur horaad sii qabtay. Waxyaabo badan baa jiray ay demokraatku ku dootamaan oo labada nin kala soocaya ood moodo inuu Obama ka gaabiyey, isla markaana uu for example uu aada ugu hujuumi waayey markuu ka hadlayay xagga federal deficitka ama amaahda dowladda lagu leeyahay. Ninka Romney si cad wuxuu u yiri barnaamijyada qaarkood baan jaraya. Wuxuu tilmaamay barnaamij aad iyo aad dadka caruurta leh ay qiimeeyaan oo ma ogtahay Big Bird barnaamij PBS ama channelka idaacadda dowladda ka soo gala oo ciyaalka Maraykanka oo dhani ku koreen. Obama waa iska dhaafay, bimacna waxa weeye ma wixis lahaa dadka Republicanka iyo Midwestiga iyo meelahan ninka cadi dego iyo meelahay kasoo jeedaan sida Ohio kale dadka ka cadhaysiin miyuu islahaa garan mayno. Laakiin doodii caadiga u ahayd mabaadiga Democratic Party-ga caawa kumuu dootamin bay u ekayd Obama.
Waan gartay aad baad u mahadsan tahay. Haatanna aan u tagno mid ka mid a shaqaalaha idaacadda Radio F M ee magaalada Muqdisho oo bah wadaag la ah idaacadda V O A. Walaal, haddaad i maqlaysid, magacaaga ku bilow iyo su-aashaad weydiinaysid labada martida telefoonka inoogu jira.
Waad mahadsantahay. Magacaygu waa Cabduqaadir Barre Macalin, waxaan ka tirsanahay idaacadda Jubba ee magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta fadhiya waxaan weydiin lahaa horta dooda mid aada u kulul bay ahayd ee dhex martay mid Romney iyo madaxweynaha talada dalka xilligan haya ee Barack Obama, mid walbana wuxuu ku doodayaa ama doodiisu ay tahay mid qancinaysa qof walba taageerada dalkaas Maraykanka uu ku leeyahay. Marka wuxuuna ballan qaadayaa inuu isbeddel la imaanayo shacabka Maraykanka, sidee bay ku aamini karaan qof walba hadallada uu ku doodayo marka la fiiriyo waa hadalla qancinaya taageerayaasha. Marka sidee shacabka Maraykanka ay ku aamini karaan inuu isbeddel kan ka duwan uu la imaanayo haddii ay ku guuleystaan ama haddii mid ka mid a uu ku guuleysto?
Waan gartay Faisal Cabdiroble.
Horta Obama waxan uu hadda wado wax ka duwan ma keenaya, hase ahaatee wuxuu keenayaa barnaamijyadii marka horeba uu ku ku nabadgeliyeeyey in ay baaba'do warshadaha Mareykanka ee gawaarida soo saara uu nabadgeliyeeyey bankiyo badan oo baabi'i lahaa uu nabadgeliyeeyey 5 million oo shaqooyin uu abuuray isagoo dalka meel xun kasoo saaray macnihii iyo caafimaadka uu sameeyey barnaamijyadaasuu wadayaa qaarkoodna waa taabagelinayaa marka isaga waynu garan karnaa barnaamijkiisu waa tifatiran yahay wax kumi kasta iyo santiim kastaba meeshuu ka imanayo iyo meeshuu gelayo ayuu Obama horta qarankan u sheegay barnaamijka Romney cid alla cid garanaysaa ma jirto aan ka ahayn ereyada uu soo tuurayo uu leeyahay saasan dhaqaalaha samaynaya fornisans wuxuu leeyahay waxaan joojinayaa deficitka ama amaahda Mareykanka lagu leeyahay sideed u joojinaysaa amaahda u yareynaysaa haddii la yidhaahdo iyadoo qoran lagama hayo educationkiisa ama waxbarashada siduu u hirgelinayo dadka masaakiinta ee hadda ka dhacay salaankana siduu u soo saarayo mala wax tafatiran ama qorshe meesha u yaalla keliya wuxuu tuurayaa hal ku dhagiyo qurux badan ayuu tuuray ka Obama waa la og yahay weaknesska meesha godoloolkiisa iyo meesha uu xoog ka leeyahay marka labada qof runtii waa laba shay oon islahayn oo laisbarbar dhigayo laakiin waxaa soo bixi doona dhowrka beri aynu hadda kusoo food saaraysan in Romney culays gaara la saaro oo la yidhaahdo markaad leedahay amaahda ayaan Mareykanka ka naaqusayaa seed u naaqusaysaa kharash xuquuq ka imanaya xageed ka soo saaraysaa in hadda lala xisaabtama ayaa dhacaysa laakiin waxa la wuxuu ninkaasi qabanayo meel kasta la mariyo weli cid hubtama la aan ka ahayn 5 points 5 qodob oo general ah oo guud uu yidhi wax baan ka qabanayaa oo xagga cashuuraadka xagga caafimaadka xagga shaqo abuurka iyo waxa Mareykanku dhoofiyo uu China iyo dalalka kala hadlayo xagga energy-ga ama xooga oo isla runtii aad iyo aad ku Obama uga duwan laakiin detail ama wax tafatiran weli ma hayo
waan gartay aan Cabdiqaadir macalin Barre weydiiyo wax su'aalo kale ma u qabtaa dadka martida Cabdiqaadir
aan weydiiyo su'aal kale maadaama Metrami uu ku doodayo in xilligan Mareykanka ay shaqo la'aan aad u fara badan ay ka jirto haddii uu ku guuleysto Metrami maxaa isbedeli kara haddiise Obama uu sii hayo xilkan maxaa ina dhici kara
waan gartay isaga lahay
yacni walaalo taasi waxaan ka leeyahay horta Obama waan aragnay waxa uu soo sameeyey haba yaraatee laakiin Romney waxaan uu ku hadlayo de horta wuxuu soo wada ma garan karno oo waa iska hadal balse asaga maba aaminsanaba dadka qoyska dhexdhexaadka ah in la kobciyo maba aaminsanaba sida Mareykanka insurance-ga hadda ugu yahay qaali uu kaga dooday uu ku guuleystay waliba ay tahay wax sii socdo marka kulliba aniga waxaan aaminsanahay tan yacni Obama laakiin qofkan maaragtay Romney waa kulli ma garan karno waxaan aaminsanahay walaalkay sida uu yiri yacni dadka markay hadlaan jee wax walba ay sheegaan laakiin kulli aniga ma aaminsani laakiin Obama waan aragnaa yacni inuu la dagaalamayo dadka yacni qoyska dhexdhexaadka inuu soo kobciyo uu la dadaalo waxbarashadooda ilmaha dadka waaweyn oo dhaqaatiirtooda insurancigooda sidii wax qabashadii loo kobcin lahaa oo loo ilaalin lahaa dadka waaweyn khaasatan inuu la dagaalo buu leeyahay buu haddana xoogaana noo sameynayaa yacni caafimaadkeena insurancigii dagaalkeedii ku jira balse Romney yacni ma aaminsanaa dadka qoyska dhexdhexaadka inuu kobciyo sideedaba uu mar walba ka doodaa haddana waxbuu sheegaa dib buu uga noqdaa haddana waxbuu sheegaa haddana wixii saa isku qasan soo ma aaminsan aniga dan ku dhaho yacni ra'yigeyga
waa tahay sagale inta aada ka bixin Obama si wanaagsan ma isu barbardhigay qorshihiisa caafimaadka iyo kii Mitt Romney uu ka dhaqangeliyo gobolka Massachusetts
mar walba aniga waxaan aaminsanahay mida President Obama
haddii aan arrinta anaga ku daro intaas waxa weeye I think si fiican buu ayuu u sharaxay arrinta inay kala duwan yihiin kan hadda uu Romney wado iyo isla markaa Obama inuu hirgelin doono kii uu Mitt Romney ka dhisay Massachusetts gobolka oo Boston dadku inta badan u yaqaanaan bimacni dhowr jeer buu ku celceliyey uu yidhi caafimaadka qorshaha caafimaadka anuu keeni doona waa kii adigu aad samaysay waa kii gobolkiinu isku raacay laakiin Mitt Romney caawarrintii sibuu u dhiiranaa una fiicnaa oo muu diidin wuxuu yidhi waad ku mahadsantahay inaad mabda'aygii qaadato laakiin anigu waxaan kaaga duwanahay buu yidhi Obama anigu state-ka ama gobolada ayaan siiyay buu yidhi inay iyagu qorshaha qaataan ama ay diidaan adigu se korbad naga keenaysa oo nagu qasbaysa marka I think inkastoo ma ogtahay intii badnayd markii hore lagu canaantay Romney wuxuu ka ordayaa wixii markii hore uu sameeyay ama uu dadka u keenay si uu moogtahay Republican-ka footkooda u helo caawa si fiican buu u dhigay oo wuxuu yidhi kama ordayo laakiin anuu state-kan u daayay buu yidhi
waa tahay aad baad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Cabdiroble oo ku sugan magaalada Los Angeles ee gobolka California iyo Sagal Cabdiraxmaan oo iyana ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo sidoo kale Cabdulqaadir Macalin Barre oo khadka telefoonka kaga jiray dhinaca magaalada Muqdisho kana tirsan idaacadda Juba FM ee magaalada Muqdisho